Siyamba kuyinyaniso. Basiyabulela enkosini. Kuzo zonke imeko. Naxa izinto zingelo hlobo besizifuna ngalo. Ngokuba kulapho kunzima nyani. Kodwa oko sikwaziyo yanga singakwenza kuze sithi sivuye sidumise. Xa izinto zihamba ngendlela yethu siyavuya sidumise sithini ke xa ingahambi ngolo hlobo lwethu. Kube khona izilingo kumele sithandaze kuThixo kuba zidlule izilingo. UThixo abe nathi kuzo zonke imeko. UThixo yindlela afuna ngayo leyo. Ndingcingisa ingoma egqitywe ukucula malunga nomnqamlezo apho wayethwese ngesithaba sameva. Mele kufunde uGenesis 3 apho inkosi phaya yathi iyakutshulisa imithana enameva udle ukubila kobuso bakho. Apha njengoba kwakunjalo emhlabeni wathabathela kuye wathweswa ngesitsaba sameva kwahlekiswa kwadlalwa ngaye. Kodwa nje apho kwacaca ukuba usithathile isiqalekiso kuthi wavumela intsikelelo kaThixo uba ize phezu kwethu. Izolo ebusuku xa bendibona okwenzeke kumzane wethu osuka eSoviet Union ndibone nje indlela uThixo asebenza ngayo kakhulu kubomi bukaSaul owaba nguPaulus. Phambi uba siye koko mandibhekisele kuEfese chapter 5 ilizwe belifundiwe ukuthi Efese chapter 5 kwaye kulungile ukugxininisa ukuba ilizwi belingathethi nebandla lise-Efese ngela xesha kuphela kodwa kulo lonke kuwo wonke umhlaba kuwo wonke amazwe ngawo wonke amaxesha kuso sonke isixeko naphi na. Ilizwi likaThixo lelabantu bakaThixo ngalo lonke ixesha kwaye kumele lisetyenziswe ngokulinganayo. Unoyolo lo ongalamkela alikholwe nangoku ngokukhethekileyo verse 15 khangelani ngoko ukuba ningathini na ukuze kuxokiseke ukuhamba kwenu. Ningabi njengabaswele ubulumko yibani njengezilumko nizongela ixesha eli ngokuba le mihla ayindawo. Lo olumkileyo uyalibamba ilumi lakhe okwethutyana akanakubuyisa. Ngamanye amaxesha kufakala kulungile oko sikwenzayo ngelizwi kodwa xa siziba silingqinele sithethe ngako okuThixo akwenzileyo kumele sithethe singathuli sazi ukuba kungathiwani na kwayintoni engamelanga ithethe. Oko kumele kuxabise ngalo lonke ixesha nantoni na esitshoyo iyawuba yintsikelelo kwabanye kumele siqaphele okanye iza kubonakalisa ingaba izawunceda soloko into elungileyo ibe yexesha elilungileyo. Sijonge uba sihamba ngokuzihlola hayi nje ningabi njengabaswele ubulumko yibani njengezilumko nizongela ixesha eli ngokuba le mihla ayindawo enyanisweni le mihla ayindawo.
godlessness has taken over.
Abamameli bakaThixo bathabathe indawo.
How even God is being touched.
Kunjani noThixo wagcukunyiswa. Ngicinga ngokukhethekileyo ngendoda engumjamani yethu eyayifundele ilizwi. Wakhalaza ngako oku kwathi wathi ethi kwakhona umfazi wayikhalaza esithi kumele kube khona nomfazi ofundele ilizwi. Kumele ucinge nje ukuba kukuphela uThixo akawukhupha ngumsindo wakhe nje ngenxa benyulwa. Ufuna nje abokugqibela ukuba babizwe baphume nakwamanye amazwe. Kumele ucinge ngakho oko xa abantu besini esinye betshatiswa. Konke kungaphezu neSodom neGomora. Isono sinyukele kakhulu sifike kwinqanaba esingena kubuya. Sifikelele nakuThixo. Cinga nje oko. Andinawude ndinzule koko. Kodwa siyabulela enkosini kuba unabantu abamlulamelayo belulamele lizwi lakhe. Abantu abasekubonakalisweni nguye abamkholwayo bamthembayo ngelazi ilizwi lakhe balingcwele. Njengoba uThixo enjalo ngoko kulungile nakuthi. Ufuna ukwenza kuthi abantu abanjalo akukholisayo kubo yanga oku kungangumthandazo wethu. Nezibhalo zilandelayo zibalulekile. Uverse 17. Ngenxa yoko musani ukuba zintsweli kuqonda. Ibani ngabakuqondayo into kuyiyo kuthanda kwenkosi. Izolo sifunde ngoHezekiah owenza oko kwakukholisa enkosini. Ngoku ukukholisa kaThixo kwahlala kuye noko wakwenzayo kudlulile. Wayengoyiki ukuba kungenzeka ntoni kuye ngoba uThixo wayenaye. Abantu ngebacaphuka ka amatye ezithixo ajikwa emithi yagawulwa yonke into kodwa wayengenaloyiko ngokuba wenza ngokomyalelo kaThixo. Iyure sondele apho nathi kumele uba sikhokelwe ngumyalelo kaThixo. Ngoko inyaniso ayibekwa phezu kwemithi kodwa kwingcambu. Kwaye inyaniso kwakhona iyawubekwa kwakhona phezu kwesiphatho sesibane ukuze kufikele ekugqibeleni ekukhanyeni ukuze woke umntu akhanyiselwe lukhanyiso ukuze wonke umntu akwazi ubona. Asifuni ukwenza nomonakalo omncinci emntwini nakubani na. Yanga bonke abafuna ukusindiswa baboniswe indlela ngaphandle kokuba mhlawumbi nondicinga ukuba kodwa ngelizwi likaThixo bafumane indlela emxinwa esa ebomini kwaye olo luphawu kwaye luvuselelo. Nanku nalo nyuvuselelo musani ukunxila iwayini. Kanjalo musani ukunxila iwayini ekhoyo kuloo nto ukuzibhubhisa. Manizaliswe ngumoya. Mayibe ngumnqweno wethu uba sigcwale ngumoya. Ngamele kwenza kanti xa sigcwele ngumoya. Nithetha omnye nomnye ngendumiso. nengoma nezango ezizezomoya nivuma nibetha uhathi ezinhliziyweni yenu kuyo inkosi. Ngubani othanda uba namava ngako oku le nyaniso yobuthixo uba sigcwale ngumoya sithethe omnye nomnye sicinga uba ndifuza mcelo okulungileyo kuphela yanga uthixo angasikelela asisebenzise njengathi akuzange kwenzeke ngaphambili. Ngiyakholwa uba kuza kwenzeka kube kupheleni ibandla lizawuba njengoba lalinjalo ekuqaleni uba uthixo unike umyalezo wokubuyisela ngobabani ukuba ubuyisele ngokuba isisithembiso kumele ukuba libe yinyaniso engcwele ayikho enye indlela. Uthixo ubeke ngolo hlobo uba akwenze. Sibuyela kwintshukumo yayizolo ebusuku bendinothanda kwaye bekusentliziyweni yam kuba abantu bangayeka ubizwa kodwa bangaqaphela ukuyalelwa ngumoya xa ithuba lifika apho ukholo lufikelele kwinqanaba lokuba uThixo azithile kubo. Ukuba kunganjani ukuba umshumayeli kumele acele uThixo akakafiki uba enze oko azokwenza kodwa xa nje kwenzeke wonke omnye nomnye eshukunyiswa lilizwi kulapho uThixo ashukumayo nokuba kukwimpiliso nokuba kusekuthandazeni konke kwenziwe egameni lenkosi. Ndifundile Zenzo chapter 9 kwaye kulinyaniso abo bakaThixo noba kusenguqukweni entsikelweni inkosi inika imiyalelo abanye bazawubeka izandla kwabanye. Kwizenzo chapter 9 uvesi 1 yaku 9 inguquko kaPaulus okanye kaSawule ibhaliwe. Ndithanda ufunda kuvesi 10. Ke kaloku bekukho umfundi uthile eDamasko ogama linguananiya yathi inkosi yakhe embonweni, Ananiya, uthe ke yena, ndilapha nkosi. Ithe ke inkosi kuye, phakama uye esitratweni ekuthiwa sesitetye. Kulungile ukuqala oko. Ngoku isitrato esithetye siyaqala iya kwisitrato ekuthiwa sithetye ubuzisendlini kaYuda umntu okugama lingusawule wetasu ukuba nako nanko ethandaza iindlela ezingaqondakaliyo zikathixo kuyathuma uThixo uba masihambe ngokuthetye nathi kumele sihambe. Ubize endlini kaYuda umntu ogama lingusawule wasetaso kuba nanko ethandaza xa umthandazo usenziwa Thixo uyaphendula. UThixo unika imiyalelo kwabanye ukuze babe luncedo kwabo badingayo ukuba nanko ethandaza kumele sithandaze ngendlela apho uThixo aphendule asebenzise abanye ukuba asincede. Verse 12 waye ebone embonweni indoda ogama lingwana niya ingena ibeka isandla phezu kwakhe ukuze abuye abone. Uyabona? Inkosi isebenza kwiziphelo zombini ngexesha elinye, lo oze enguqukweni nalo uThixo afuna ukumsebenzi ukuze le ndoda yazane nonguquko lwenyaniso, asuke aye kulaa ndawo inendoda kaThixo. Inkosi yayibonakale kuSawuli okukhanya athetha naye okwakunganelanga. Apho indoda yeza yabeka isandla kuye yathi engabu ukuze abuye abone. Uphendule ke uHananiya wathi, Nkosi, ndivile kwabanintsi ngale ndoda ukuba zinkulu kwazo izinto ezimbi ezenze kwabangcwele bakho eYerusalem. Uyabona? Kulo mbono Inkosi ithethile, uHananiya naye uthethile. Yayincoko neNkosi, hayi nje imifanekiso, yayiyincoko. Inkosi yayithetha noHananiya, uHananiya ethetha neNkosi. Uqhubeke athi, nalapha ikho nje inegunya kubabingeleli abakhulu lokukhonxa bonke abo banqula igama lakho. Yathi ke kuye inkosi, yiya ngokuba lowo inkosi yathi kuye, yiya ngokuba usisitya esinyuliweyo ndim sokuphatha igama lam emehlweni entlanga nokumkani nakoonyana bakaSirayeli. Ngokunjalo ngokunjalo, ngamava amahle anjani lo mxholo, ndingathanda ukuvalisa uvuyo lwam ukuba umdiyadiya uphakanyisiwe. Ngoku asijongananga nezopolitiko, kodwa ngentliziyo sivuya kuThixo ukuba umdiyadiya utshiliwe kwaye abazalwane bethu noodade bethu bangaza kuthi yanguThixo engabasikelela ngobukhulu phakathi kwethu nakulo mhlaba. YanguThixo angasikela sonke noba sivela phi. Omnye awuthanda ukwazi okwenzekayo hayi kuphela phantsi kweHitler kodwa nakuphantsi kweStalin. Umntu ummela bonke amaJamani kumazwe asempuma ngendlela abava ubunzima ngawo kuyo yonke le minyaka, sifuna ubamkela apha kulo mhla nakule kwesi sizwe. Ndifuna ufunde imiqolo ethile ukuze sibuyele koko kwayizolo ebusuku. Thembela enkosini enyanisweni, ukuthembela uthabatha okukhulu. Siza kufunda oko, ukuthembeka kuyinxalenye yakho. Phambi basiye koko, ndithanda uba sifunde kuyohane wokuqala chapter 1, ukutsho apho ngokucacileyo, ukuba asigqithisi oko kuthethwe ngabantu kodwa oko kwakunjalo ekuqalekeni, oko silunikiweyo ngamangqina obona nawo ukuva. Asithathanga izinto zabantu ababaleke ugqatso lwabo kwimbali yamaJuda, kodwa ngobabalo lukaThixo inkosi isibuyisele kwilizwi loqobo apho simele bakhona. Sithanda ilizwi ngentliziyo yethu yonke, silikholwe, silamkele. Yohane uqala chapter 1 verse 1,
that which was from the beginning,
oko kwakukho kwasekuqalekeni, oko sikuvileyo, oko sikubonileyo ngawethu amehlo, oko sakukhangelayo sakuphatha zakuphatha izandla zethu, okwelizwi labo ubomi obu ke babonakaliswa sibubonile siyabungqinela. Siya ngoku singamangqina okubona nokuva. Siyakholwa uYohane abhala ivangeli yakhe yokugqibela, umfundi wakho wokungqina koku uthi nazi uba kuyinyaniso. Siyazi ukuba ilizwi likaThixo liyinyaniso, kulo ukholo lwethu luya kusoloko lumile ngenaphakade. Yonke enye into ingatsha, amawa entaba zingaqhekeka, kodwa ilizwi likaThixo liya kuma naphakade. Izulu nomhlaba liya kudlula njengoba kubhaliwe. Ndibone izulu elitsha nomhlaba omtsha. Ilizwi likaThixo aliyi kudlula, kwaye kuba samkele ilizwi likaThixo, ilizwi lobomi, kuthi ubomi obutsha buya kuvela kulowo uhlenguliweyo. Igazi elaphalale eGolgotha sele lasicamakushela kuThixo, lasixolelanisa kuThixo, lahlamba izono zethu, saxolela izono zethu, lasibuyisela kuThixo. Ilizwi nomoya banomsebenzi bokubuyisela ubomi obutsha kohlengiweyo. Ngoko ezinto zintathu soloko zihamba zonke, ubomi, ilizwi, ubomi nomoya mele kwamkelwe ngovuyo. Ndivuya kwinyaniso yokuba ndilingqina kuko konke okokuxeliweyo kuthi ngezibhalo, ukuba ngenyaniso bangathi ukuba bona babe phaya babengamangqina okubona nokuva. UPetros ubhala into efanayo. UPetros wokuqala, isahluko sokuqala, ubhaliwe kakhe kakhe ngonxulumano lokubuya kaYesu.
For we have not followed cunningly devised fables when we
Petrus wesibini chapter 1 verse 16 kuba sithe singalandelanga zintsomi zabuqhinga sanazisa amandla nokufika kwenkosi yethu uYesu Kristu. Sithe saba ngababoneli bobungangamsha bakhe. Amangqina saba ngababoneli bobungangamsha bakhe. Petros, Yakobi noYohane apho ngokukaMateyu 17 intaba kwintaba yeminqulo apho Moses noElia bavela khona babe nokuxoxa noYesu malunga nokuvela koko kokwenzeka eYerusalem. Ngawo wonke unyaka uThixo wenza into ekhethekileyo emhlabeni. KumaHebhere chapter 2 apha ithi kuverse 3, so thini na thina ukusinda sakuba siluyilizele usindiso olungakanani lona laqalwa ukuthethwa yiyo inkosi lwaza laqiniselwa kuthi ngabo baluvayo. Iincwadi zaseHebhere zazibhalwe ngumntu owayengelungqina lakubona. enyanisweni nabani ofunda chapter 13 awufuni wawufumana amazwi akhe kakuhle apha nabani na noba yayingubani na ndiyalithanda amazwi akhe kakuhle uthi siyakubaleka kanjani na uthi sisothini na ukusinda sakuba siluyizele usindiso olungakanani lona laqala ukuthethwa yiyo inkosi laze laqinisela kuthi ngabo baluvayo apha yikhoma nje ayo full stop uthixo engqinelana nabo ngemiqondiso kwanezimanga nemisebenzi yamandla nezabelo zomoya oyingcwele ngokuthanda kwakhe la madoda kathixo ayingenokuthi nje kuphela mamelani sixelelwe sathetha ngako konke singamangqina okuva nokubona oko kukwenza komntu abo babonileyo bava bangaxela bangqina oko bakubonileyo bakuvileyo kwabanye abangakhange bave nabangavanga kodwa kwakunganelanga nantsi ingxelo yamkelwa ngabanye kodwa uthixo uqobo lwakhe wayingqinela wangqinelani nabo ngemiqondiso kwanezimanga ngemisebenzi yamandla nezabelo zomoya oyingcwele ngokuthanda kwakhe oko kwakuxeliwe oko kwakuvakalisiwe uthixo akuqinisekisa ngemiqondiso emininzi nezimanga nezintanda masithi nathi sibe nokungafihlisi enkosini yethu okuyinyaniso ukuba asingobaxeli nje kuphela sithembe ukuba asingobamameli nje kuphela ngako oko uthixo akwenzileyo kodwa sibe nokukholwa nokungafihlisi uthixo azokusinqinela aze elukholweni asinqinele ngemiqondiso kwanezimanga ukuze oko sikutshoyo sikuvakalisayo kulunge kuthixo sonke kumele ukuba sivumelane nako oko ukuba ithemba lethu ngokuphelele libe senkosini ngoba nathi sibonile ngenxenye sava okwenzekileyo kwisukulwana sethu yanga kungakholisa inkosi ukuvelisa ukholo olunye kuthi ukuba singathi sibe namava nje ngako konke oko njengoba sakuvayo ebhayibhileni sisikeleleke nathi inkosi yethu xa yayinenkolo yayinenkonzo kwenzekani aboni babexolelwe abagulayo babephiliswa wabonakalisa amandla kathixo ngomoya ngomphefumlo ngomoya nangomzimba kubo bonke abalamkela ngokholo ukuba inkosi ngokushunyayelwa kwelizwi ebandleni kule meko ide ibe yile meko yoba sicele sithandaze sonke bankosi sifuna njengoko kwakuthabathe indawo ezibhalweni okwakuxeliwe kwibandla laphambili kwenzekani phaa ukuba asisaneliswa zinkonzo eziluhlobo lwangoku kulungile ngokumyalelo ngokwakhiwa kodwa ngokomyalelo onobuthixo kathixo kumele ukuba sithwale okwakuvakala kwelizwi ukuze ingalo kathixo ichukumiseke ize inkosi ingqinele oko sikuvakalisayo. Xa umzane wethu okwiSoviet Union nikubungqina apha kunjani imiyalelo yayinikiwe ukuba iyawukuza abekwe izandla benothanda impembelelo ingene iye nakomnye nakomnye ngokuba zonke izinto ziyenzeka ngelaa thuba xa uThixo eqala usebenza ngokungqalileyo. Asinyaniseke ukuba asiliphosi ithuba elinjalo uba omnye uzile abalishumi bangeza, uba amashumi bazile abalikhulu bangeza. Inkosi yenza umsebenzi, inkosi yaphilisa abalishumi kodwa zange babuye bolishumi, kodwa bonke babephilisiwe. Lo othembekileyo akayi kuzikhanyela, masilandele ukukhokhela komoya oyingcwele. Awusathi ngoku uzawuthetha into ethethwa ngomnye umntu, kumele ifikele kwithuba loba sihlangane enkosini ngendlela yokuba omnye nomnye alandele umyalelo ovela enkosini ngendlela ekwakunjalo. Umzalwane wachukumiseka waza phambili, oko kwaye kwakulungile, ngokugqibele kwakulungile, kwakungcono njengoba nditshilo phambili. Abaninzi ukuba babezile, mandibuyele kwisihloko sayizolo ebusuku ndifunde ezinye izibhalo ukusibonisa ubuThixo uhlale ethembekile kwabo bathembekileyo kuye. Khona isibhalo eBhayibhileni sithi ukuba uma ngam bawuma nam ndiyawuma nawe, uba sisondela kuye usondela kuthi. Bubudlelwane nje nenkosi yethu, kukunyathela unyawo ngenyawo olo simele sihamba ngalo. Sifunde umprofeti uDaniel, kungicumisile kakhulu. UDaniel chapter 3 verse 28, waphendula uNebukadnezar wathi, makabongwe uThixo kaShadrach, kaMeshach, kaAbednego osithumileyo isithunywa sakhe wabasindisa abakhonzi bakhe ababekholose ngaye, baligqitha ilizwi lokumkani bayinikela imizimba yabo. Ngaba ufundile? Ngaba sithabathele phakathi oko? Kudingeka amadoda azawushiyeka, abantu abazawushiyeka bethembekile kuThixo, amadoda anikela ubomi babo, ubomi babo, hayi kuphela umphefu, hayi imiphefumlo yabo, ubomi babo yasemzimbeni, bawugcina umphefumlo uphilile ngokuthembela nje kuThixo. Andiyifundi. Waphendula uNebukadnezar wathi, makabongwe uThixo kaShadrach, kaMeshaki, kaAbednego osithumile isithunywa sakhe wabasindisa abakhonzi bakhe abakholose ngaye, baligqitha ilizwi lokumkani bayinikela imizimba yabo ukuba bangabusi, bangaqubuti kuThixo nongowuphi ongenguye uThixo wabo. Utshaba labantu bakaThixo bazisa umgwebo, baza enkosini bathi, kumkani phila naphakathi, kodwa hayi bakhona abantu abangangeniyo ebukumkanini bakho abathandaza kuThixo wakho. basekhona abantu namhlanje abangangeni nakwesiphina isizwe kanye ubukumkani emhlabeni, abahlala nje ubukumkanini bukaThixo. Asingabo abelihlabathi, sisehlabathini kodwa hayi abelihlabathi. Njengoba inkosi yethu yayingeyiyo elihlabathi, uNebukadnezarom wanika umyalelo baphoseni emlilweni ovuthayo ophindaphindwe kasixhenxe ngethemba lokuba akuyi kushiyeka nto. Uyabona, yena uqobo lwakhe uyangqina apha kuba ukumkani omnye uNebukadnezar uqala udumisa uThixo wasemazulwini ngokuba elingqina lokholo lwabantu bakaThixo, ebona ukuba uThixo uyakugcina ukuthembeka kwakhe kude kuyokuba sephakathi. Ugcina ubomi bethu side siyokufa ngokwalo mzimba. Lo olahlekelwa ngumphefumlo wakhe ngenxa yam uyakufumana. Awubanikela ubomi babo ekufeni kodwa bashiyeka bethembekile kuThixo. Kumele ukuba sithembeke enkosini. Oko kwatshiwo ngukumkani esithi makabongwe uThixo kaShedrake, Meshaki no-Abednego osithumile isithunywa sakhe abasindisa abakhonzi bakhe ababekholo sengaye. Baligqitha ilizwi lokumkani, bayinikela imizimba yabo. Amen. Ubungqina obuzukileyo, niyazi nokuba kwakuyintoni oko xa uNebukadnezar wayebiza uba azobona uthuthu. Zange abone ithuthu lwamntu, wabona amadoda amane kungekho thuthu. Abona amadoda amane xa amathathu ephuma, omnye abuyele buqaqawulini apho bevela khona. Xa amathathu aphuma kwakungekho navumba lomsi engubeni zabo, kungekho kwavumba elitshayo empahleni zabo. Ngabe uyakholoko? Mna ndiyakholwa. UThixo wethu uthe kumprofeti Isaya 43, ukuba nidlule emanzini aniyikutshona, uba nimlilweni umlilo awuyi kunonzakalisa. Nkosi yethu namandla phezu komlilo ngaphezu kwayo yonke into. La madoda, le ndoda ivakalisile makabonge uThixo kaShadreki, kaMeshaki, ka-Abednego. Aqala ukudumisa uThixo. Funda isibhalo esilandelayo kutsho kuDaniel chapter 6 uverse 23. Okumalunga nomprofeti uDaniel uqobo lwakhe owashiyeka ethembekile kwiyure yembandezelo. Waze ukumkani wavuya kunene wathi uDaniel makanyuswe emadini. Wenyuswa ke uDaniel, akwafumaneka nasinye isenzakalo kuye ngokuba ebekholwe kuThixo wakhe. Amen. Bunintsi ubungqina kwizibhalo ezingcwele, apho singathi kumbhalo wamaHebhere sibona ngoku ukuba singqongwe lilifu lamangqina. Kukhona amangqina ayinyaniso abangathethanga njengoThixo, kwaye uThixo angathethanga nje kubo kodwa abantu abathe banamava amandla kaThixo. iintsikelelo zikathixo kulo mhlaba. Ndiyakholwa uba baninzi aphakathi kwethu okunjalo abathe banamava nothixo ngendlela enye, noba lusindiso, impiliso, ntsikelelo noba kuludidi luni la. Kodwa nathi masishiyeke sithembekile kwimibandezelo ezikhethekileyo. Xa isiza ezantsi ecingweni apho ubomi bethu singabunikele ekufeni, kulula ukucula. Hlala uthembekile kuYesu, hlala uthembekile kuye. Kakuhle kakuhle akuhlali kulula ngako okuthembeka. Nditsho nakwimihla yabapostile noba nguPetros noba nguSilas noba kusezintolongweni noba kusezibethweni, akho nto yayikhathalisa. Babethembekile apho babevuya, emva koko babulela ukuba bafumene inceba yokunyamezela kuko konke oku ngenxa kaYesu Kristu. Sifunde uverse 23 uDaniel chapter 6. Waza ukumkani wavuya kunene wathi uDaniel makanyuswe emadini. Uvuyo lokuqala xa wayivuya kuxa wayijula uba tshabalala. Uvuyo lwesibini kuxa esithi makakhutshwe. Kwakhona uverse 23 waza ukumkani wavuya kunene wathi kuyinyaniso xa umlawuli wasemhlabeni evuya ngenxa yento eyenziwe nguThixo yanguThixo angenza izinto ezinye achukumisa amagunya nezikhosi. UThixo namandla ngokuba akanokunakala. Khona umyalezo kumprofethi uJeremiya nakuIsaya. Ewe, imiqolo egcwele iBhayibhile izinto ezingaphezu kokulindela kwethu Nkosi ukuba ungaqazula ungalivula izulu uthulule iintsikelelo zolindelo kwethu. Zamfundela ilapho umprofethi uDaniel 6:23 waza ukumkani wavuya kunene bathi uDaniel makanyuswe emadini. Wenyuswa ke uDaniel akwafumaneka nasinye isenza mzakalo kuye ngokuba ebekholwe kuThixo wakhe. Andazi uba bekwawushiyeka ntoni kuye ukuba oku bekungekho entliziyweni yakhe phaa kwiyure yembandezelo. Singafunda kuchapter 3 verse 26. Chapter 3 verse 26. Waza uNebukadnezar wasondela esangweni leziko elivutha umlilo. Waphendula wathi, Shadrach, Meshach, Abednego, bakhonzi boThixo osenyangweni, phumani nize. Baza oShadrach noMeshach. Phaya babebane. Phaa kuverse 25 babebane. Ithi waphendula wathi, khangelani ndibona amadoda amane ekululekeni ehamba phakathi komlilo engenzakele. Ukubonakala kwesine ke kufana nonyana woThixo. Kodwa wabiza nje abathathu. Omnye wabo wayezobavelela nje, abanye eyayingabo lomhlaba. Xasifundi wababiza. Lo wesine wayengadingi uba abizwe, wabuye lapho wayevela khona. Ethi bakhonzi boThixo senyangweni, phumani. Baza baphuma oShadrach noMeshach noAbednego emlilweni. ngokunjalo. Mhlawumbi ngafumana umqolo apithi, ewe, kuvesi 27. Mhlawumbi mandiyifunde yonke. Zahlanganisana irhuluneli nabathetheli bomkhosi namabamba nabaphathi okumkani. Wakhangela la madoda ukuba umlilo awubanga namandla emzimbeni yawo, akurhawukanga nalunwele lentloko yawo. Iihempe zawo azibanga zizimbi, nevumba lomlilo alifikanga kuwo. Eli lilizwi likaThixo elingcwele. Abantu ababe nempembelelo kwakumele babone ngamehlo abo ukuba uThixo uthembekile kwabo bathembekileyo kuye. Iyure embandezelo enkulu, malibonge igama lenkosi. Ndithanda sifunde kwizikronike zesibini nje isibhalo esinye kumnqophiso omdala, esinye kumnqophiso omtsha. Kwizikronike zesibini chapter 20 lilizwe eliqhelekileyo. Uvesi chapter 20 verse 20 indawo yesibini, apho okulandelayo kubhaliwe, kholwani kuYehova uThixo wenu nozimaseka. Kholwani kubaprofeti bakhe noba nempumelelo. Oku kumalunga nokuthembela nokukholwa kuYehova uThixo wenu nozimaseka. Kodwa uYehova uThixo akenzi nantoni na kuphela utyhila kubakhonzi bakhe abaprofethi. Amos chapter 3 verse 7. Imfihlelo leyoba asimthembi kuphela uThixo kodwa sibe nokungafihlisi koko kuthethiweyo nguThixo egameni likaThixo. Ibhaliwe uba amadoda aThixo athetha eqhutywa nguThixo, athethwa eqhutywa ngumoya oyingcwele. Bonke abaprofeti bathixo ungabona abapostile, sibeka ithemba lethu elizwini eluthixo alithetha umlomo wabo. Kunjalo kwiincwadi ezibhaliweyo, ezi ncwadi ayizo zinto ezinzima uba ziqonde, zizinto zasemhlabeni. Kuwe njalo ndiya kuyichitha ubusika nani, apho bendishiye khona phaa naphandle buyele kum. Izinto zasemhlabeni ziphayana ezincwadini ngokuba siphila emhlabeni, kodwa phakathi kwawo konke esona sizathu sabonke abantu uThixo uPaulus kumele abatyhilele konke abantu abakufunayo, oko sikufundiswayo, oko kumele kuvakaliswe, oko kuza kwenzeka ngokwelizwi ngokwendawo yobuprofethi ngokukhethekileyo kule mihla yokugqibela. Sele kubhaliwe kwaye singatsho njengoPetros uba sinelizwi eliqinisekileyo lesiprofetho. Sinalo, liye laba yinxalenye yethu, nathi saba yinxalenye yelizwi. Sinelizwi, ilizwi le lasisityhilelo kuthi ngobabani, konke kungokholosa. Ukholosa enkosini apho ithi, kholwani kuYehova uThixo wenu nozimaseka. Wonke umntu athembele kuThixo wakhe. UDaniel wamthemba uThixo wakhe waze wazomvelela. Kuza kubonakala uba kule mihla nathi ngokunjalo uba sithe sakholosa ngokugqibeleleyo kwinkosi yethu Thixo. Ngokunjalo sifundile, sulibeka ukholo lwakho emntwini, sulibeka ukholo lwakho kumanene, kodwa kwinkosi kuphela. Lo othembela kuye akayi kuhlaziswa, kodwa uza kuba namava ngako oko kwenziwa nguThixo. Thembelani kwinkosi uThixo, uThixo wenu nozimaseka. Kholwani kubaprofeti bakhe, ngoba nempumelelo. Lilizwi elizukileyo linjani. UThixo undimisile uba ndithethe nabantu bakhe, endixelela ngentando yakhe. Akukho mntu onokumcebisa uThixo, yena ngumcebisi, Thixo oligorha, umthetheli woxolo. Yena ungumcebisi wam, akadingi mcebisi, wazi zonke izinto ngokwakhe. Sifunda mkanyana kuEfeso chapter 3. Efeso chapter 3. Paulus uyakubonakalisa ngendlela ekhethekileyo ukuba naye ubekele ithemba lakhe enkosini. UFS up iseyimeko ayikho kuphela ngabaprofeti, ngokunjalo ngabapostile abatyhilelwe ngayo yonke imfihlelo. Uverse 4 enothi ngoko nakulesa nibe nokuqiqa okwam ukuyiqonda imfihlelo kaKristu. Ababengathanga kuzizimbi izizukulwana bayaziswa oonyana babantu njengoko bayityhilelweyo ngoku abapostile bakhe abangcwele nabaprofeti bakhe ngaye umoya. Ilizwe elibalulekileyo kakhulu, hayi lokuphela lokuthembeka, kodwa kuba sazane nako oko uThixo akugcinele abantu bakhe. Ukuba kwenziwe ngokucacileyo, kumele kutshiwo ukuba asithethi ngeziprofeti zomnqophisi omdala apha, kodwa malunga nabapostile bomnqophisi omtsha. Ndinifunde ilizwi lenkosi bhaliwe apha kuncwadi kaPetros. UPetros apha sixelelwa ngendoda kaThixo uqobo lwakhe. Petros wokuqala chapter 1 verse 10. Petros wokuqala chapter 1 verse 10. Usindiso abathe babuzisa bephengulula kunene ngalo abaprofeti ababeprofeta ngalo ubabalo olwamiselwa nina. Bephengulula ukuba wayelatha xesha lini na, linjani na umoya kaKristu awayezinqinela kubo ngenxa engaphambili iintlungu ezamiselwa uKristu nozuko oluya kuzilandela. Abatyhilelwayo kuba abazilungiseleli bona ngokwabo. Abatyhilelwayo kuba abazilungiseleli bona ngokwabo, bazilungiselela thina ke izinto enizityelelweyo ngoku ngabo, ngabo banishumayezayo iindaba ezilungileyo ngomoya oyingcwele owathunywa evela emazulwini. Izinto ke ezo ezinqwenelayo izithunywa zezulu ukuqondela kuzo. Kumnqophisi omdala uprofeti wahlola ukuba kuyawuba nini, kuyawukwenzeka nini, kodwa kwakutyhiliwe kubo ukuba ulungiselwa banalo, baqiniseka bathembela kuko ngexesha labo, njengoba kubhaliwe apha. Abazilungiselanga bona ngokwabo, kodwa bazilungisela thina izinto enizitshelelweyo ngoku ngabo banishumayeza iindaba ezilungileyo ngomoya oyingcwele owathunywa evela emazulwini. Kakuhle kakuhle, abekho ayikho imfundiso emayinikwe, kumele ishunyayelwe ngomoya oyingcwele. Kumnqophiso omdala liyamkela ilizwi ngempembelelo, abantu bomnqophiso omtsha balifumana ilizwi ngempembelelo enye kaThixo, bakwamkela oko kwakuxelwa ngoko emva koko kwazaliseka. UThixo akafuni izifundiso ezangezwe ngolwazi lwabantu, kodwa ukuba sifundiswe nguye ngelizwi nangomoya oyingcwele. Ngokwezibhalo bonke bafundiswa nguThixo, bonke. Ukufundiswa nguThixo kuthetha ukuthi ukufundiswa ngelizwi likaThixo, kwaye umzalwana kasathi komnye, yenza oku ukuze wazi iNkosi. Bonke bayazi iNkosi ngokukhulu. Ndicinga uba ndingathi nathi singaba yinxalenye yabo ngobabalo, abo imfihlelo ezashiyeka zifihliwe kodwa kwimihla yokugqibela zithiliwe, kuba siziqondile ngobabalo lukaThixo. Ndiyakholwa ukuba umprofethi omkhulu ebephakathi kwethu ebeya kuvumelana nako oko kushunyayelwayo apha, wayenokuthi ewe athi amen. Nabonke abapostile bayokwenza into enye kuba kuyinyaniso uThixo thabatha zonke izinto ezidibanisa umnqophiso omdala nomnqophiso omtsha neziprofethi ezitsha ezibeka phambi kwethu, ube ngumfanekiso wako konke oko kuza kwenzeka. Inyweba enkulu egqithisileyo ukuba siphile kwesi sizukulwane, inyweba edlulisileyo kuba sifumane intambiso yoba sibone oko uThixo akubonisayo, sithethe oko uThixo akuthethayo. Uba uThixo avule iindlebe zethu basive nje ngokuba ilizwi lingqina oko kumele akutsho. Abafundi ngabafundi, bafunda enkosini, benza oko abafundisileyo. Ningabafundi bam inene, nenza oko ndiniyaleleyo. Zimbini izinto sifundisiwe, senza ngokoko sikufundisiweyo, apho siba ngabenzi belizwe. Bazalwane, iyure ifikile apho uThixo afuna uqiniseka ngathi. Ifikile iyure kuthi basibeke ithemba lethu lonke kuThixo, kuze oko kuzakuza. Abantu abaninzi banexhala ngako xa kufika imbandezelo ukuba bazawuthini ke ngoku. Kukho aba banganazo ibroucha kubo abatshoyo bathi asifuni iadresi yethu ibe nani, ngoba xa lifika ixesha izawuba lixesha lethu, yaba lixesha lethu. Abazalwana abanjalo baphila batsho ngokunjalo uba xa kufika ixesha izawuba lixesha lethu, bavumele imfundiso ize kubo. Ngokunjalo abo kumele baze enkosini ngomhla, hayi ebusuku. Kumele kubekho abantu abazawuthembela kuye, ubomi babo bungathethi into kubo kuphela, baxhomeke kuye ngokuba uYesu wasifele. Ndifuna ukutsho malunga nobunye bamabandla ngobumzana uBranham ngokunjalo. Ndaphendula kakuhle xa bendixela ngobunye bamabandla benazo zonke iincwadi, benazo zonke iincwadi ngomchasi uKristu. Kum akundenzeli nto. Xa kufike iyure ilapha ifikile, asenzi into ngenjongo yethu kukuphela ukuba kuncede abantu ukuba kutshile kamehlo abo. Oko uThixo akutshiloyo, ndiya kunithuma emazweni apho niya kutshila amehlo abo. Kanjani omnye umntu atshila amehlo abantu engaboni? Atshilwa kanjani amehlo? Sidinga amehlo ethu komoya atshile xa ilizwi lenkosi lishunyayelwe, inyaniso engcwazisekileyo ingena kuthi siqiniseke, ukusiqiniseka ukuba ukukhanya kuyasikhanyisela. Nathi sibeke ithemba lethu enkosini, sazi kulo sikholwa kuye. Sazi ngokunjalo uba sikholwa yintoni, asilandeli zintsomi zabuqhinga. Silandela ilizwi elingenalwenyuzo elinaphakade likaThixo. Oko kuko esiyawukuthwala kude kusithwala. Ilizwi elipha kwitye yomnqophiso, olo lalivalelwe kwitye yomnqophiso. Ilizwe linye uThixo uziqinisekisile ukuba siya kuwela umfula iYordani sizise abantwini kwilizwe lesithembiso. Kunjalo ngoku uThixo ukhangele ilizwe lakhe, uThixo ukhangele ibandla, uThixo usikhangela. Akafuni ukuba silambe kwaye yena akalali, akozeli. Ngokunjalo asinakushukunyiswa. Cinga sikhona esinye isibhalo eBhayibhileni, incwadi kaPetros, eligxinisa ngeli themba ekumele sibe nalo enkosini ngokuqinisekileyo esinalo. Kumele uba kuPetros wokuqala chapter 2, ndiyiphawulile nje. Petros wokuqala chapter 2, funda imiqolo emithathu verse 6. Kungoko ikhoyo nokubakho esibhalweni indawo ethi, yabona ndibeka eziyoni litye lembombo. Petros wokuqala chapter 2 verse 6. Kungoko ikhoyo nokubakho esibhalweni indawo ethi, yabona ndibeka eziyoni ilitye lembombo elinyuliweyo elinqabileyo. Lo ukholwayo kuya kayi kukha adaniswe. Ayikuko konke oko, kusenintsi okuzayo. Mayibonge Nkosi. Kuni ngoko bakholwayo liyimbeko ke. Ke kwabangevayo ilitye abalicekisayo abakhe lelona laba yintloko yembombo. Oko kumalunga nokuthemba, njengoba sifundile ngako izolo nanamhlanje. Bekukhona abantu ababenethemba, bethembela kuThixo, uThixo ethembele kubo. Noku kumele kuzaliseke kwimihla yethu ukuba sibeke ithemba lethu kuThixo. Ngokunjalo sifikele kwinqanaba loba uThixo athembele kuthi ngento ethile. UThixo athembele kuthi ngento ethile. Ayikho into mayingayo ezintlokweni zethu kodwa maye entliziyweni zethu. Ingabi ngathi la mandla avela kuthi, hayi, ngumsebenzi kaThixo ushiye kulolo hlobo kude kube sekupheleni. Lilizwe elizukileyo linjani? Ngiyabonani ndibeka eziyoni litye lembombo elinyuliweyo elinqabileyo. UHezekiya wabeka ithemba lakhe enkosini, onke amadoda kaThixo abeka ithemba labo enkosini, onke amadoda uDaniel bonke babeka ithemba labo enkosini. Ndiyanixelela inkosi ithembekile, iza kuma nabo bama naye, iya kungqina kwabo bamngqinelayo ngoba uThixo uthembekile, akanakwenza olunye uhlobo. Njengoba ndizama ukuthi ngaphambili, bakhona abantu abanengqondo yokuzikhukhumalisa. Kukhona abantu abanengqondo yobugwala, boyika into eza kwenzeka kwiminyaka elandelayo. Konke oko kuyayitshabalalisa indlela yokucinga, kukwenza ukuba ungaqapheli ukuba ngumtyholi ozisa le mpembelelo kubo. Ukuba khona abantu ekumele bacinge ngokulungileyo, benze ngokulungileyo, sithi abo njengoba ukuba inkosi yasinika ungomso, uyazi ukuba usilungisele ngengomso, singabi naxhala langomso. Kumele sicele inkosi ukuba isuse le mimoya le enokusiphazamisa, enokusonakalisa, side siphele sicinga izinto ezigwenxa singazi ukuba masenzeni. Mayizisusa zonke ezo zinto inkosi, sinantoni yokwenza nazo. Sithembele nje kuphela enkosini, njengoba kwakunjalo kwabo bathembela kuye. Nakwimpiliso ngokuqinisekileyo kunyanzelekile ukuba ushiya yonke ingcinga egwenxa uze enkosini, ujonge phezulu kuye ngovuyo uthi, Nkosi, sele wakwenza, kugqityiwe, undihlangulile, undihlengile, undiphilisile. Ndiyathemba Nkosi ngentliziyo yam yonke ngokunjalo kuza kwenzeka, ngokuba ngumsebenzi wenyaniso ogqityiweyo. Inkosi ayivakalisi mntu, yena uqobo lwakhe uyavakalisa, uyazinqonela, kugqityiwe. Siyazi ukuba mdiyadiya wakrazuka, ukhuselo lakrazuka. Ngelaa thuba uThixo wenza isenzo sentshukumo enkulu emhlabeni. Intloko yenyoka ityunyuziwe, sihlengiwe, yonke imimoya efuna ukusilukuhla ngokusisula. Siyazi uba umsebenzi ugqityiwe. Bangaphi abazikholwayo ezi zinto? Impiliso bangavumeli nanye ingqondo eza namnye umoya onokonakalisa ukucinga. Masikholwa sikhululekile enyanisweni, yena unamandla empiliso. Ngokunjalo le mimoya ayikho ngaphakathi kuthi, into enayo iyasilukuhla. Kodwa siyazi uba lo ulawulayo kuthi ngobabalo lakhe uyakwazi ukuba azikhahlele phandle zonke ezi zinto, zingabi nanto yokwenza nabani na. Kodwa ndikuthetha ngokucacileyo, ndithi sijikele emva kwam Sathane, sinika uzuko enkosini ngokholo. Bangabi abathanda ukuthembela enkosini kusukela namhlanje, hayi kuwe, hayi kum, hayi emntwini, hayi kumanene, kodwa enkosini yezulu nomhlaba. Njengoba kungqinelwe ngomhla kaDaniel ebantwini nakuye, ukuba bathembela enkosini uThixo, lo othe wathembeka uyamgcina abe ahlale phakathi kuye. Ela themba uya kulithwesa aliqinisekise ilizwi lakhe kuthi ngenxa yokutyeba kobaba lwakhe kuphela ngumoya wokoyika osukileyo kuthi, ngokuba uloyiko nethemba ziyalwa. Makube kude ngalo uloyiko. Isibhalo sithi akukho loyiko elithandweni. Yonke le moyo loyiko ethanda efuna ukweyisa amakholwa. Kunjani? Manye amaxesha uloyiko baleka luye ngapha kwetonele, ngapha kwemifula, kushiye kuthando lukaThixo. Yanga uthando lukaThixo oluhlala kuthi, kukhona ukuphumla ebantwini bakaThixo, kwaye sifuna ukungena ekuphumleni kobuThixo. Buze ukoyika kubaleke, alunalungelo ebantwini bakaThixo kuthi, khulula abantu bam baye kundikhonza. Sinalo ubungqina bolufuduko. Yanga uzulu igama lenkosi yethu Thixo wethu lingazukiswa, osibonisileyo ukuthembeka kwakhe wakubonisa kwade kwasekupheleni, ukuba nam ndithenda thembela ndanokukholwa kuye. Oko masikuthabathele ezintliziyweni zethu kuba uza kwenza konke kulunge, akuzise kunobuqaqawuli kude kube ngumhla wosindiso. Amen. Masimeni sibulele enkosini. Mzana uRose sibanathi usibulelele enkosini. Bawethu usemazulwini siyakubulela ngokuvela ekujuleni kwentliziyo ngako konke ukuthetha kwakho ngomoya wakho nelizwi lakho Nkosi. Yanga enyanisweni zonke izinto zithathathwe ngegama likaYesu. Nkosi, siqonde njengabo babenzile ngaphambi kwethu, njengabo babengeniswe emlilweni, njengalo ngoDaniel wayijule ematinwe ngonyama. Nkosi, biza amadoda athixo njengoPawulos, uvusa abantwini bakho apha kule mihla, ngoba uyawuthuma abantu bakho kwaye uyakugqiba ilizwi lakho Nkosi, njenga zonke izigaba. Makube njalo Nkosi kule mihla yethu Thixo, ngokuba awuguquguquki, unguye izolo namhlanje naphakade. Siyakudumisa, siyakubulela ngokusuka entliziyweni zethu ukuba singaza Nkosi njengoba sinjalo ngoku. Nkosi, nceda abantu bakho, sincede sonke. Thabatha yonke into kuthi Nkosi, usinike intliziyo ukuba singakudumisa Nkosi, ukuba singacula indumo zakho, sikudumise, sithembele kuwe kuyo yonke iyure. Sibe nesiqinisekiso esisikelelekileyo ukuba uyasihlamba, hayi kuphela xa sihlangene apha kodwa imihla yonke, naxa omnye kwenye indawo uzawuba nathi Nkosi. Indumiso nembeko izibongo mazibe segameni lakho elihle Nkosi uthethile. Ngokunjalo siyathandaza uba uqhubeke usebenze kuze zonke oko sicelayo kuze kwenzeke Nkosi. Wena kuphela Nkosi unako ukuchukumisa iintliziyo zethu. Siyakubulela, sidumisa igama lakho elihle likaYesu. Amen. Amen. Amen.